Radio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde, yamde jena yoteke gorom le lamu bani kani serkele nyafunke, eden gwen ebete altinere noga e jena le urujulie hitande 2019, sakirabe hidibu onja tam onjurama, usman nyali bulo kabaruji do mamadi keita to ogi jande to, sakirabe hidibu onkumpitete wide examen defu 2019 ibeta ko, leil leidi merendi fu emangal mutu ndarto behebude o examen anapuri ujinaji temete didom. Kati fa wadobe defo be kawra hen academy o nokundarti e candidat en yogabe mbala le centre ngaji di dow pati tidal goddo hewto dum ben yaltingul championnat d'afrique san mali hawi leydi guinée bissau le pit arande match retourdo no wirfitagol an hani wadet le fuddode lewru uttu warodo ndu yidi win sembe kapar di beta ko bismillah modon hedade studio tamani kala do bodon tawede li mari fu e mangal mudum Lei mali beta ko examen def fuddi do bamako do candidat en ujunaji njaltiyade wadoyde examen def 2019 denagu ana wondi e daranede les centres du ifu yalla examen o ana wadira no gasiri mohammedou samasego
gila wattu 7h beta der buli bamako di yawara sukabe lukuy tan wonko taykete be fuf nangundi yade der centreuji do examen watte hikka hitande 2019 ko buri ujunaji temedde do candidat en ngoni ngado bo def les centreuji ujunara etemede jetti batte dabar denagu kabitibe be neldama der kala nokudo examen watte e mudum sukabe lukuy bedun fuf larwete fadde mabbe nadde der classeuji di centreuji yoga der leedindi e ginnama batte wadde denagu madun bonanda ji ndiyam kam yonu kuji hono academy muti duanza yuruso e kutala ñung tibe leedi mali ngonbe der d'accord mbira to murtan tundun ngadan dadul dral defika hitane 2019
kati examen defu fuddi beta ko noga e jena lewru julie ndu hitane kande cercle kati candidat en ujunaji jegon e temeta ton e chapade nayo e go le mabbe suka be rebe ujunaji di don e temere jatto e chapande nayo e taton worbe ujunaji taton e chap ujunaji taton e temed nayo e chapande en jeno en jetton e pecca le centre ngaji chapande juy e jeddi hakkunde classeuji temed didi e chapande jitti e jitti ko sendi hikka e dubi jabbidi examen o ana wondi e wada le wattundungu humini be jande de PWG jokkay sini yiwondeji mawdi tobi anni ko kedjara men goddo to kati to Habibatu Dara hebini en du faccitan Muhammadu Samaseko
ikakai def o wattu nungu huntenta hore munen beeda ka yede der leedi mali soni wattu mudun kam tobbi dabara jikkiwdi kuncena ma hore e les cercle kati candidat en nukuji hono daba e jigila bisimte der nukuji di examen watta mudun won ko holliti Ousmane Hamidou Jagite horejo kap o
les enfants qui doivent
suka ba iwa bender gure godde warde der centreuji di mbawan heddade der nuku o e wattu dundral gal parce que tawi nuku do be ngoni wadda san jeli dum wi imadraji ngade bangal nedda ku yalla beeda sukabe nak bangure ali balde tatude
que nous avons prise en partie
bismede der nokuji di examen wotte mudun goobo wonande sukabe lekuy kati hakilo candidat en yoga hono kanko Burama Dumbia kay ngondo jigidala kati bi gonda ka fi e dido dabreji di jande hikade ngada ka hanire so hadi amin kay examen defu batake fi o do wattu ndungu santi kay yu waylitade der jangirde tum dina fratiji ndiam e wolem mawdom haddi dum warde dabare wonde amande yu habbo fewde namaraji di e wi kanko Ousmane Hamidou Jagite horejo kap o kay bobo be dun kay bete
habituellement le cap de kati
hikka kay fijo wala yum fuf daro darnde mudu soni won nanga do wana sugabe likuybe wana kay bobo be wana fay jokko president o gor fuf dukete ngol imadraji da dun diral haga dubi tati kamar mu na fawe do sifa bon ndago jom wodi rema dabari guddi kun tanta hore
okel on fera recours
ndenno en donto be do candidat mb mbiyan yo allah fabu
sanji wi kati njaran li sa hangal en jotto to gendi menaka humini be jande menaka e golidibe mudu ana lanendi fa examen ngaji di ngadira no gasire le on nokku batuji kiwdi be ngadi le balde chakiti de fa be pia dabareji e defu puddo de beta ko itande hikande ko be daronto pati nguy kaaji ngada de na gwada le centre ngaji di hono dum e nandore mudu dabareji hedi be pi do kabar mudu ani jab mudu ko Mohamed Aga Issa Feitan kajaada amen gonto menaka to hebeni en do faccitangu Muhammadu Samaseko
edi do dubi chakti didi tay kama wide e wattu examen en nguikaaji na kewi yafa munya hebgol defuma bak mudum to menagato lati sababu yela candidat en raison gaji guddi yo wadede ton examen mabbe hewti be andani oro kabaru o woni ko lammi be kabaru jande kanya kala pabotobe lenni det debreji yoga cedenna babir hama mayga horaje gulirde humaninde examen e concours
on va saisir les radios locales pour
une auto radio ji chewdi di pintinde jamarande hikka kala ko lati alqadara candidat en hikkabe sabi bangal bak ko uri temede jangumo bangal def yu ko uri temede nayo candidat fufu jotto tabal mudum fere min jottike pabato amam be yallam nen pammina sarabe suka be ko be wiide der santruji di yottal kay bobo be e candidat en be batta korotal der gouvernoratun edu landule de won mem do hala sifa goddo godudo sabi kay bobo e kuliti wiide gidal kiwdi ngada fewre mabbe dubi jabbidi di der santruji di baber mayga kuliti wiide hikka kay pat feedu sulinobe sabi denagnu ko o sembinde
o men
bangal sirfa en kuliti be wiide kibini hala sande be alla wiide be kanafi hulde sabi hikka kay min dardi minisma wadde sembinde denagnu ko fay kabuti be en fama be dun tawata ga enne fuf batte denagu jamarinde sudi dabreji piadi di fuf kuntena ma hore no haniri en baw jati wiide examen hikka di buran sanne di dubi sappo e joyi jabbi di tumina ko tun
yamde jena jabbere ke silimaaji jiago ndotaga e dande po biddo ansa sakirabe andon wiide kabaruji mali hejoji studio tamani fo don bay hebude do WhatsApp studio tamani do numero 7701 5801.
Studio tamani
afro kanere bebe kibina dubi sappo e jeegon fuddi kenyen ki galile ngindi leedi urwanda ngal kawritangal mali jogire kukumudum chakiti do wodi hen sukabe rewbe mali be ngadi pide mube arandeje kenyen be tappi sukabe rewbe leedi uganda fa dati temeder e jetti chapande tati e didi afro kan senior worbe neno yambere arandere rd congo bami okupo be kawi kenya final chapande jetti didi chapande jeegon e go dum wadi chakite yontirende lede sport salimata mayga do bamako do kabaru balon mali hawi neno leedi guinea bissau le yaltingol san kan do fiede leedi cameroun le hitane 2020 fabe dure dem famo ke en mahamadou samaseku
arde kongo juu igoto fufu bangal bangul odo kupu arando karutal guubal afrikan basket senior warbe lidi mali landini di ngaldo karutal lati joberdi le limtugul chakiti ngungul andon afrikan o yu karutal basket fayungal do zwerren ngonbende klub ngaji le runde afrik yu mijo mufiba afrik wadi yalla edo zwerrenbe nambawa yiri wude lede sapo itidi ngoni ngarbe haurude ngaldo karutal arande wal afrikan senior warbe en basket bangal figul balon lidi mali di wadi kaw badina ecole fewde guinea bissau chakte yonterende yo maccuji eliminatoire championnat national d'afrique kando wadede cameroun ton e hitande 2020 retour o wadan gabon ko ga nyandel nay lewru out warorundu fahande bangal figol ballon mambi jabi lolido kretigi woni tubado latade horajo ligue regional to sikasoton dundu wadi chakte yonterende ko halfinama manda dubinay
studio tamani yo fa balla mu leede suede Danemark, Suisse et fête de l'aide Europe.
Sakirabe nyadaro na kabaru jungon ile region ngaji meden di fuderan tata bodo wono sigaso jotta en kuchala ko yata himbe chapande nayo ardi be jalini jodde ke boto aljumar jabenede to kuchala to fa kaltide do sariyaji bamade hakkunde meri ngaji eremobe e wi humini be don gal kawrusal balde didi wadan fa hawrube henbe pama sariyaji bamade do kabaru mudu wadan du fa be ngulida yalla sariyaji di anatabe ko way wadde yiru wera demal onnuko federew be yaltobe nena federew be li topi pe jalobe gendi togo naso nan darani ngal kawrital modi babe fa handen le region sigas o modi babe cercle kajolo collectivité de kaboto e nawtaragol garibabe ko buri himbe temed doron kawri e kawrital baddi to kajolo to nogay e jago e nogay le julien du pavingal du nawtaragol himbe e ko fawi do mudum enda mali hunjane hore ngal kawrital do golleji mudum habude nawtaragol himbe sakirabe do kadudin kabaruji nan holitin do be dan calmin sakirabe meden taabe an kedin wattu joni o le lamu nyoro wassalam.